zenhouselavier.com.
Sweeter sounds from Cheers.
Yeah. Yeah. Shall I see you, Mali Force?
Mary Blackson.
Back at you, Moon. Let's get it.
Every day I pray, every morning cry, waiting for better days. Nangalezi vuta, sinizaleka kuyambekeza kulimweya. Sinizaleka kulindila until you bless me.
Kuseni kama njapa mozi Notoko za jaja kontolo la boti Ni mapushinga usani wane chonchi 626 naipanga kodi 10 years pasosa ziko inatisula sati Wana strati kwa siveve ni malula Ni mankala neka happiness wagula Ve wakamba bantu simwe muli likatula Muma dialisa banda wiyo ikika Mbendela mukaika kulibe asa chicha Devo kudabwa nchincha chitika Umusi ya panja ife dilintika Wakamba inalila msampa utaninga That's why sinile makupushinga Tie pingimu usakani kwa dila
Sinenza leka kulindila until you bless me
Wasa kila madaliso Bena funa vikwati Bena wafuna njito Walicha bena hope Miso siri mulinzo Wandevza balansa Sama shote pa mpingo Zimai mumisika Sikuli sama tomato Zimekinga shua Zisa tenge makolatro Matisi siwale mama bato Kufuno pangane mumaficha mwepa malo Azitistanzi muntu sama tandiza Upempa bread ya kupwezela chidiza Pano sinza choka mpaka mundialisa Nikajumpe bodia Imwendie visa Wakamba inalila msampa utaninga That's why sinile makuwetinga Unganinyoze mailo suiziba Tie pingimu usaka nkwa dila Yeah
Every day I pray Every morning cry Waiting for better days Nangalezi vuta Sinizaleka kuyambekeza kulimweya Sinizaleka kulindila until you bless me
Wakumao, rock sick, wakatete, agacho.